Veni nindi hlangule Veni emazantsi komntambo Let the river flow with an everlasting path Ezilenga mathamsanqa Zendithi xa ndingxengxeza Ndithobisa umbombo ezantsi kune emaxhantini Ndicela ndikhulela nina badala Bobawo bethu bokhoko Nindithethelele nindikhanyise
Calepegui.